Najua mapenzi ni nini, baby. Mapenzi ni kitu ambacho kinaweza kukupa furaha, kinaweza kukupa huzuni. Najua mapenzi ni nini, baby. Mapenzi ni vile ambavyo unavyoweza kunipa furaha, mwenzako siwezi marumbano. Hata kama niko Uingereza, funga safari njo, niwe peke ndo nanipendeza, baby no matter no. Hata kama niko magereza, funga safari njo, niwe peke ndo nanipendeza, cause I got you my love. Hey yeah, cause I got you, cause I got you, cause I got you, cause I got you.